Yes. FBM baby, this is not the usual music, so you listen at your own risk. Jeba de kosebo no mami government bampise fefe busi mugwanga liondi resident citizen by birth jechiri ku certificate ne kumusoro kwe kwanga nange nyina ko party. Okay, kantuke kubinuma straight banakaza debe kwanga bafira maternity rachi mumarwadi roteri jagala kali empty nabasawo babula mbute basasura pesky mpulirambu watu weleza mosquito nets feno tetwafu na maledi ya ature kama iti singa vyo weleza nobiro ndola atiristi nabo bobi wa bandi bifunye direct. Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Government ye gwanga lya period abali kyakula abamu basula njala abalala tebalina na wasula naye bwe mbala government abakozi b'osasula kinnuma kuba abamu balyawo tebalina mu kukola for example bemu pibi tano bonna maki nga tubanyweza tubabaza tubawanira nti sebo government nawe kolamuko ku research mu byaddala Uganda yaffe teyetaaga fuga bweti abakozi bo tebakyalya nnyama bo balya nguzi ate buli lukya appetite ekula mukuzi bambi sasira sente yoyo omuwi w'omusolo okuba bagirya ngaze bawangudde mu kyokolo Uganda nkadoba Uganda empya Uganda nkadoba Uganda empya Uganda nkadoba Uganda empya twagala Uganda empya Uganda nkadoba Uganda empya Uganda nkadoba Uganda empya Uganda nkadoba Uganda empya Gavumenti wanono wosikuwawo maxi abasubuzi bo benyini obasa taxi kyokka abasinga bali kulono kimanyize faxi investor yebwajja talaba na ku taxi buli omu mu nsi kirizambu ayinawo opposition bino byenkugamba bira bwana atali wa opposition ng'ekimera be kyetaaga fertilization ne Uganda yetaaga peaceful transition sebo gavumenti abasomesa tebasasulwa very well kitegeeza n'abasomi tebasoma very well famire za polisi n'amagye teziri very well ndowooza yenzi songa rachi tebatwisa na vetwe Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya twagala Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya twagala Uganda Sebo government kankuzeyo mu 2005 before TikTok live before I got a wife mwakola referenda mumbwe bibina bitewo abantu besimbewo bana Uganda balondewo naye kati abakwesimbye kwato bajjawo abalala bali mu makomera bambi bavundirayo kiki tetuliko ye lwaki tobijjawo Zempulira mwana bimpeddeko government mbadde soko somekwa eno page munsi yaffe tetuyinamu na minimum wage afuna nnyo mbunaba kuba range ata atafuna tafunirako ddala asigala mu page government wakola UPE bonna basome olw'obutafaayo nefuuka bonna bakone ekibataka na jeno kifuse kibatake yali for God my country yafuka for God and my stomach Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya twagala Uganda mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya Uganda nkadoba Uganda mpya mpya twagala Uganda Sebo government abantu wabamala mwesubi kiriza chovola ba makanisa gajudde buli luyi anti ebizibu wane Uganda byasukwa omungi era twaddukira wa Mungu okawe wali esubi Sebo government ebituluma bambi bingi bavubuka lwa kusirika n'obalaba mu mayirungi emirimu wano mitono atenga ebizibu bingi kino okirabirawo ne bw'oba tolaba bulungi Sebo government mukale waliwo byokoze olrit naye kiriza bingi ebitannaba kulrit nga mukama bwakera n'atuwasanira iti nawe bannabitone baweka copyright Sebo government abantu bebuza tewegomba Dubai tojegomba enkulakulana tojegomba gwe bw'otambula mu nsi endala tozegomba nga nange kyenneegombye nkigula n'enkizza mu nnyumba Sebo government amakubo gaffe gomafu Saho wenaka ukama sogami ukawamfufu Incompetence bagamba nubula gajabu Yatisa mutabani wa sudiru na badala banji bafu Samo Uganda wedi yeta corporation DPRO Kubotu murida company nga UEDCRO Webuza tusasura masanyara zegate Kakoba tubasasura masanyara zegajako Government vitoya gala tudembu na asarako Oriaba ya katula mbuboto no musarako Abenyanja bakaba mbuboto wabasarako Wetogiri laba kubi mbubali ilafusi Kosebo government abemwanyi mbu wabasarako Katusabe katonda tuyambe kubina dako Abali kucheyo bibibyo kabiba kogerako Bagamba wabatame ya Uganda balinda dako Sigade yenze pefe musiwo
Remember where you got it from www.djericom.com